that shit on TNT.
I mean.
Children, come to Papa. You're welcome, but we can't see me. She speaks so fast, I'm a pastor.
Hallelujah, bazalwane. Sacela amen, baphilile bazalwane. Malibonga igama lenkosi, ngizwa umoya wami uthetha nawe. Baba Mkhize, injani impilo ekhaya? Engabe uNkulunkulu saphila umoya wami ecela ngawe.
Amen. Amen. Sobonga ithuba nawe maningi baba umfundisi, ngizocela umthandazo.
Amen. Angasamoshe isikhathi, zocela ikhwaya idumise ukuze ngithule umthandazo. Bawusize ngobuningi bethu, phambi kobuso bakho. Sizothe nyaweni zakho, bawusibize igama lakho. Naba bantwana bakho, ngenelele empilweni zabo. Siyaqiniseka kelakho igama, kekho ufana nawe. In the name of Jesus, no playing ground for amademoni. Cut off amafinda, boshiwe ngihlambulule izoni. Umoya emibi shaya usuka, ngihlale ngomoya engcwele. Zocela ikhwaya idumise ukuze ngifane umthandazo.